kiboko yangu
anajijua somba kaniseme
yule ninampenda sana
anajijua
roho yangu
anajijua
mwenye moyo wangu
anajijua somba kaniseme
kwanza tuanze rangi yake jamani komo yake tamani nione kopo lake amenunua wapi duka lake kisha tuje kwenye umbo lake hapo lazima utate usije kutokwa mate mambo ya uturuki tuyaache
mana mtoto kana wiri jama kumuacha uwe jasiri sana nimeshindwa kuwa bairi mama uwe ni chuna dikanda mbili sawa
baby pose geuka freeze nipe tabasamu la picha cheese you're so mwah you're so cute kwako nimeweuka kabisa chiri
yeni nampenda ila yeye nisiwezi mwambi yeni nampenda ila yeye nisiwezi
atisemtaji jina
Kiboko yangu
anajijua somba kaniseme
yule ninampenda sana
anajijua
roho yangu
anajijua
mwenye moyo wangu
anajijua somba kaniseme
yeah, yeah.
Leo na watambulisha mlokuwa mjui Nimefika mwezenu Shemeji enyulio Kwa kena jibebisha Usiku wa subuhi Tongoza tongoza mazangu wa mazenu
Shemeji enyulio
Yendo tiba ya mwiri Mama Anituliza akiri Jama My ex intasubiri Sana Acha sifikiri oh. Pose, geuka freeze Nipe tabasamu, la picha cheese You're so mwah, you're so cute Kwako nimeweuka kabisa chiri
Nampenda Ila yeye Nisiwe
Jijina
anajijua
Fundi waraza
anajijua
Kiboko yangu
anajijua Somba kaniseme